nsaba katonda ampa omusajja omusirise ngaali romantic atapapira nsonga atankokonye kwagala nga everydam peter princess era nga gwe bwokola nateba ne katonda yalabango sana nze abesesa woli basonyiwe nze ndi mulafu bandeke jagala gwe jagala nkwagala omusagala nnyamba nandironza amayinja kukuume naye abayaye bagewoma ne munafu tasobola kulwana naye enkonyogo ndizibakuba sobola kula munu kukuuma naye kanfuna enkonyogo kumulangira mama nimukuba enkonyogo amanyi galaafu gafumbyefumbye ayogera bwati netawatawa atumise bise bisendasenda kirabika oli mu magineti mulagula munu kukuuma naye kanfuna enkonyogo kuyisanga kumulangira nimukuba nkonyogo chibebe chito mulabe alinga malaika efunye ebiwawati jangu kuweko mutima gungamba magulu go gakoye jangu kukulembere kuba wagamba kutambulira mu mutima jangu kuweka maso gangamba abawala bakuteze presha jenetaddeko bulungi bwobwe bunkozesa bwenkulaba ntabuka tabuka jagala obe wange kuma naye kanfuna enkonyogo kuyisanga kumulangira mama nimukuba enkonyogo amanyi galaafu gafumbyefumbye ayogera bwati netawatawa atumise bise bisendasenda kirabika oli mu magineti mulagula munu kukuma naye kanfuna enkonyogo kuyisanga kumulangira nimukuba nkonyogo takaliro kwemba nawe nkyamukirira njagala nnyo okusemberera njagala 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 oyatula ekitombe wasenga mu mutima gwange munda wasanyusa obulamu bwange bwonna omatiza maaso gange bw'oseka gw'oli mwabufu wankubadde enjala eruma naye kulaba bulabi neewona tetuganye nnyo teruma gwe kulaba bulabi neewona kuma naye kanfuna enkonyogo kuyisanga kumulangira mama nimukuba enkonyogo amanyi galaafu gafumbyefumbye ayogera bwati netawatawa atumise bise bisendasenda kirabika oli mu magineti